yande joni tedi min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jam woni e moɗon hande en kalando filla fedde ndenago hokkoɓe habaruji waddi wulla e notago muɗum yaade e Baba Alpha. Nonni fane fedde jangoɓe lekko eten ISN ɗo en ñeme kayndu kondan gartitake e dow murtere jande muɗum illu hande nde. Yewtere men pindere studio Kalangu yaran en hannde département mo kolo nokku to ndungu hitande hikka wooɗa e maire on yewtini Habibou Garba dow fi. Soumana Amadou janganta habaruji e fulfulde no tawade ne CPJ kam wonno hono fedde ndenagu hokkoɓe habaruji kañum woni ko haali e dow notagol yaade e dow filla ko darto waddude mballa muɗum e mbiyeteɗo Baba Alpha latiɗo ɓeno neɗɗo laatiɗo ndenene kay du heɓi ndenene kay du hono saɗɗormaji e jonde mo leydi Niger ɗo endam fa wurtinama ɗo ndenene ka ɓeɗo ɗo jooɗa kato wite New York leydi Amérique ɓe kaali ɓe mbi hono ko nangol makko ngol e hoore mum kanko Baba Alpha e fawarjo wurtinede makko e leydi Niger ɗo enna tokka e laabi kamɓe tokkede gomnati tokka e laabi ɗin ɓe mbiya ɓe nodda yaade e gomnati leydi Niger ko watta ko tawi e fawarjo ndu konda ni hono o accamo kanko on o jooɗono e leydi ndi enda o waɗa golle makko kanko e ekoreji makko. Fedde jangoɓe l'école wiyeten ISN ɗo enna ñeme kayndu konna gartiteke e dow fande murtere jande muɗum en jude hande nde endan kamɓe enda koɓe gonɓe kaal dow muɗum ɓe jarraki dow kulle kewɗe latiɗe waɗama e dow filla ko darto hono jande nde e nder leydi ndi ɗum waɗi koɓe ɓe gartiti e ndene murtere nde sei ɓe kettinoɗo nanon mbiyeteɗo fande Algabit Ider lati kawo secrétaire général hono fedde nde endan ko haalni bannimi Tarnane Fouday Ahmed.
Nous avons entamé de
min gaɗiɗi jooɗa kaalen e hooreɓe ngam musula heɓe illa fuɗɗorde murtere amin de nde haala goota kanni ɓe goni ɓe kaalnamin haala maɓɓe kaado yahanaymin minen doomi ɓe kokkamin jaabo lobbo jaarooji janngirɗe leydi Niger yeeso ɗum waɗi ISN sini yaarugo murtere mum yeeso dow ƴamɗe ɗe ƴami ko jaabaaka no wooɗiri dow ko ƴeewata hooreɓe université ɓeeɗo ɓe tefi ɓe gadda rafinaral caka amin e bandiraɓe amɓe université ɓe e darni jande tewtewrude sukaaɓe e université ɓe watta amma ni fuu heɓaaki ɗum ko ɓe gaɗi waɗayi ɓe keɓa ko no ɓe girdi min tarsinto ngam tewtugo hakke amin.
Subaka hannden tawite CG 25 ɗo enan kwarakano gallu ñemeyi mbiyeni ɗon enda weela e woɗa e hakkunde haɓɓiniɓe kañum e janngoɓe l'école ɗon enda ɓeeno paɗɗa har ɗo kaaje ɓeeno paɗɗa har ga gaasi ko ete gaasi lacrymogène ɗum enda ɗum du konda wonnana e dow filla ko darto murtere ko jande ko faande cukalle kuliɓe ene tawa e nder muɗum wadde ko faware joni du konda mbiteɗo hono Salisou Saydou goto e hooreɓe janngoɓe endani o famini en dow fi o enda.
On a envoyé deux camarades.
Min lildana ɗiɗo nder bandiraɓe amin wurtinowa sukaaɓe école gomɓe no janga wakkati moɓe jehi ɓe tawana kaɓɓiniɓe dambugal janngirɗe ɗen ɓe kaɗi jaadiraɓe amin ɓe naata wurtina sukaaɓe école ɓen wakkati on ɗon hooreɓen burti wimin min acca ɓe timmina jande gon ko eruji tati ɓe burtinan sukaaɓe école ɓe min pantiniɓe wiide de min janngayi kamɓen do ɓe janngata gaɗa mum ɓe joofi kaɓɓiniɓe he amin latuni woppu to ɓe gattanimin gaz maɓɓe on komin laasibini ko watta surbaaɓe sappo kan nawni jaara loktorore min annda noyi gere maɓɓe wontiri
nonni wontiri ɗo endan ni assemblé national to woni to fawar joni keɓtol ko heɓa e dow filla ko darto tewtewri e ɓurde waawude har filla ko dartoɗengal francire ko waɗa ɗum enna to wonto ɓe burtini ɗum hannde nde leyɗe nayi du konna himɓe sukaaɓe muɗum janngoɓe kaɓe woni ko wari fotti e oɗo batu ɗum du konna kam wonno fawar joni leydi Burkina Faso leydi Mali Niger e Benin no wadde ko fa hannde ni e keɓtol ngol ko ƴeewa neɗɗo Burkina Faso kam woni ko yehi heɓoy yeeso ko jokkiɗo du konna Niger tatab on waroye Benin nani Abdou Umma laatiɗo gooto e fawar joni hono waɗiɓe gollal ngal enna ko haalani Diallo Mariama Kenda subaka o
Deja
wakkati tewtoru jooɗo winde dum waɗa jangoɓe amin gari aramɓe nder jabaki ƴamɗe e hunduko du sukaɓe hewɓe amin itta bani koɓe golli sanne nder jandeji gon keɓol ɓolum nder janga winda biyeteɗo dicté e françire ni woni saɗorna mawɗan gaddojan sukaɓe ɓen itte nder tewtewru du. Tewtewru du ni no wallire sukaɓe ɓen ɓendina jande mumen e bawa bindi kongol e bawa du nawtorade he maggol nder yewtereji mabɓe. Nder jangirɗe gon ir tewtewru du fuɗɗama fa sukaɓe ɓen puɗɗi wowude gaɗol mayru e puɗɗi heɓude du barke mayru. Miɗo watta dane du e mabɓe ɓe tittin kinu gam heɓude barke
mayru.
Kenyani wonno ko farjo horejo leydi Niger Issuma Amadou o yewo ardowi to entete Tabala ɗum on Belleyar noni e firtugo laawol ƴowol ɗo enna Belleyar ya loga kilométre ji 40 wattu. Laawol ngol dukonna e ngol wonno ɗo ngol moƴƴinama ngol debama ngol waɗama mana fa woɗi ɗum dukonna gouvernement leydi Niger kañum ko ittinen e ceeɗe jibu muɗum gollir golle ɗen enɗa nani ko fawarjoni wakkati ko ɗum watto nde enɗa mbiyeteɗo Kadi Abdoulaye ministre kawjiɗo filo ñibdiji e gaɗo laabi haali bandimi Seydi Abdou Tawar to enna Belleyar hoji haala ka neltimi.
Laawol Belleyar looga no waɗa ceede milliyaruji 14 e ko dekki e mum kan watta nder ñibdidi ɗuuɗal teddirka jawdi wattandi fuu nder ñibdidi leydi Niger kan huuƴi teddirka mum kampani mo leydi Chine hawjina nder lebbi noogay. Laawol looga gol tukkowol e gol wuro Doso no sembintinan yehu warta dew kawjaaki jawdi nder cakantaraaji ɗin dow ko ƴeewata moƴƴinde gurnam maɓɓe ɗo ko watta ampuluuji 200 kan watta e saatuuji 6 ko diyam ko himɓe naforto e aawol leɗɗe gaɗooji 443.
Nani wantiri sengo ko accana laawol ndenene kay moteje kañ e kekeji tokka e dow laawol mangol innitirangol tani mun ɗo enna gallu ñemey himɓe woɓɓe kay gon ko wari juƴƴin ɗo enna kulle mum ena cotta fa haaɗi moteje ɗe e kekeji ena tokkude dow muɗum ɗum laati saɗorma sanne ɗum saabi min jeyi min lando e mbiyeteɗo Mouktar Mamoudou laatiɗo kañum woni hoorejo hannde nde enna gallure ñemey o haalani himɓe no ɗum woni ɗum yaara.
Nous avons déjà fait une première sortie.
Min gadino burtaki gom ki darmu min diwi wobbe gantobe jodi don wadaki misali buwangol kesol gadangol gol indiragol beddol tanim min tawi nokkuje ittade gam kulle gom himbe gadide nokkuje lumum dundu hegaki gam ko lawol gol wada dum wadi nokkure to lore to kirta to moto to kirta to yehobe he koyde mum endu to kirta kulle de fudu himbe galano do tanide handen ni miden tawda sigila gom mo darmu himbe gattete doma no kuje tawaɗe dow beddolgol fa wara gude ɗundu gam haɗude yimɓe garta nder nokkuje ɗen ana nokkuje tawaɗe dow beddolgol tan nokku fuu nder reedu ñame ɗum waɗete ponditol huɓere de du no waɗu amma sey to himɓe muñi sey to himɓe kolli pamaral min pamtinan himɓe min jaadan heseese du he maɓɓe faa ɓe paama ɓe jaɓa heɓa huɓere nden wooɗa.
Non wontiri ndenene kay ni hono no tawadu koddan hono farfila ko jarto ñamri dabbaji ɗo enna gallure ñemey no heɓe no ɗuuɗi sanne kano woni ɗum laatide koddan ni saɗɗarma harfila coggum no tiiɗi ɗum wonno ko Habibou Garba bandimi yeysuba ko ƴeewoyde gam batte ƴeewnoyi hono himɓe marɓe dabbaji le gallure ñemey gonno gaɗa nane yewtere ndeni
ɗo nder huɓere ñemey to ñamdu daaba sonnete no heewi turkoɓe daabaji pamar nder ɓaale mumen ɓuri warde soodude ñamdu du waroɓe cooda gom ɓemin jewtidi no boyto sanne dow ƴaadaki dumo e huɗo ko Ahmed Jokollo noon kokkuɗo turkaki sembe gam igol tawa nder ɓerde makko sanne nani ko o wi'ini.
Maraɗi mi sotta ñamdu bisaji am nden ko mi wadda ɗum ñamey dabare momi woni mi oɗo waɗan ni gam mi dura bisaji am ɗi gam ɗo iɗum caadi ko watta bisaji 10 durol mum hoyaani no waɗi fuu neɗɗo no waran 400 nder ñalowma ɗum ɗo no torrani.
Cottoɓe huɗo e ñamdu daaba ɓe bi'i ƴaada o wakkati wakkati noon gam nokkuje feere feere ɓe jaata ɓe coodowako ko ɓe gara ɓe connira himɓe.
Haa ko biriiji ɗi minen conna ɗum 400 e woygu deni illa maraaɗi ɗum caadake dow to ɗum ɗuurete minen ɓeydana ɗum ceede deni layya ɓattake dow minen sottako 400 faa tukka
500.
Turkooɓe gon ngatti daana e gomnati mbi'i o wallira durooɓe turkooɓe har connirol huɗo e dumo nder koyirnam.
namontiri polisi be toyna agadez ka indu konda ni be kebi be deki juude e do himbe lati be sottobe nenene kani essence mbu jaado do ko wala do lawol ndu konda ni watana hono ko watto no bidoji ko watto kemde noga e jetati lati goti fu no wodi litereji noga e joyi ka won ko be nangi der mobilaji didi ndu fa war joni wakkati ben don gonon jippen won ko be kebi dun no fa unodu konda hara bernin konni nani fa war jondum biete do hono Isufu Haruna Isufu Haruna Ali lati kaw docteur kaw jide police be tonde Agadez ko hali Edo Fika en dan Musa mamma bandimi waddi halaka.
Nous les avons surpris en train de
min tawana ibe jippina dan den lore gam be tiendadi den lube todi sotteti wakati on don min jari be to komseria mo Agadez ide gada bidoji litriji noga e joy kandi kemeti e chapande idi jetatino wakati mo min goni do halna on idi do jonde duwanube essence woni dura kana wonni no min pamiri jomun illa to hodi dam no wujju lawol no gan kaddini be gombe do lawol go fa yottini dan Agadez dere bawde Allah bibbe wurobe be mabbay giti do fi denaku be kulle bonde nanne tede der labi guika der region mu Agadez do ballaka wadi min deki jungo do majji
jiska sejir se karbiralla
na wantiri hono commune mo tanut tawakana e der region e nda mo zender nokko non lati do no tawda sengo to remete sengo to durete nden dun sabi wakati ji goddum droobe remobe no potta na gada bolawel do majjum nden ne kadi kono bolwol e kono hono ko lati hono hananta e wadi yerno faande ni biyetedo Umara Jibrilu lati kanyum woni fawar jondu konda hono maire commune on endang o holli kulle de ene kono waddat o wi sapno wodi laabi jojinaade luhita unel temedi jena chapande jeego e go'o ko holloto kerdin enda nan yewtere makunde waddi e bandi min tawat to enda
a fixé la limite nord
laabi laamu leedi kulli kerol to reme e to hana duri amma rafi andal wadi himbe no jaha no demowa der nokkuje kadaade de miden he firtude ko e himbe ko watta be acci remode nokkuje de dundu gan surude gacce fu der leedi amin di no wodi nokkuje kewde to deme gonade no gadeden galana no gadi amma sigila fu wala e lawol goldu min adan laabi gon ko watta dum fonditaama fa wodi
pour organiser cet état de fait
manda la fawar joni non kettini no tawa ndan ni hono studio kalangu ede ngara edo yewtere meden den ne kaydu hono pendinol ko lati ko ndan ni hande de enda en kaltina do fille ko darto hono noy wonno departement mo kolo wordi har fille ko darto ndungu hikkangu en kali e bi ndungu wodai to enda himbe dum lati dum sakula nan ko maire hono wurugo enda haali o maire du kamon ko biete do Musa Soumana yewtere makko Habibou Garba
l'évaluation de la campagne
yewtinaani dungu wittingu guno wadiri do der leedi kolo min gaddido e ministre min gaddido e ardibe kubeje tawabe der leedi kolo fu min jilake min gi'i no dungu gu warri fu de gonga yimbe kebay guddum ibe gidi du balla wala wuro bi o dungu mu wodi no wodi to ba awa komina amin o haurana gure woronje didi e ci o jetati yimbe ko e mu empirtaka sanne do birginol gese engrais o du hana neddo fu wodi bawde ko sodata mu irni he bandundu woni no wada ko remobe gala no keba barke gese mu en sanne ko rema heba dundu he yorta diyan he yorta wakkati fu degum wakkati dan haja tawan dan darake denne miden gatta dana e gomnati wallira ko watta awdiri jamani di hebu no hejiri dan demobe dema keba barke gese mu engrais o du gomnati e walliroobe gatta jungo ko watta o he yora o watte nyamane du e demobe jonnirol himbe nyamri der ko yirna goldu fudde do kolo illa lewru desembre gam minen gondi he mabbe tifegon de wakkati ji gon gadi ibe ni he tade ko nyame wala jonnirol himbe goldu no wade amma dum hejata non fu fa dum hewto himbe fu gonga do dane mayo himbe tawa amma maroje de hana himbe fu kawtide de nyamri sonne teni didu waddama no wodi be gala sembe ko sottade dedi fecchama gure gure du no wodi bale de bawa kebi feccere bo toru eterde ni himbe gonno ciottiri
pour avoir la demi sac c'est pas possible et ça se vend à mesure
no wontirde nene kay Musa Soumana maire mo commune urbaine mo kolo kañum ko nan don yewtere makko e Habibou Garba do fille ko darto hono sadorma ndungu jabbingu endan kañe rafi nyamande e kulle lati no wonde sadormaaji do mudum do don ko habaruji me fulfultili hande sen al hewtene altiner warot nan to habaruji fulfulde studio kalangu e do radioji modon joni mi accidan on e gungu Mohammed Dantani wadda habaruji aw sankore bandirabe to gaddo e demle de to assalamu alaikum balanta jamwali
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger. Thank you.